Zenumbie mukyawandikibwa Yeremia sure mu lunyiriri lw'ekkumi mwesinzidde okuyimba oluyimba luno omwaka guno zize kusimba n'okusimbuliza ebyo ebitasimbibwa mu nze omwaka guno zize kusimba n'okusimbuliza ebyo ebitasimbibwa mu nze eddogo n'ebisirani kikolimo n'olutwe obwavu n'amabanja mwenna mbasiibudde eddogo n'ebisirani kikolimo n'olutwe obwavu n'amabanja mwenna mbasiibudde oluyimba lwenyimba mu bulamu bwange buli kye ŋŋenda okwogera munda mu nze mukama kyefuge oluyimba lwenyimba mu bulamu bwange ebyali byasiba obulamu bwange mukama suuleeri oluyimba lwenyimba mu bulamu bwange buli kye ŋŋenda osumulula munda mu nze kifuukemu omukisa oluyimba lwenyimba mu bulamu bwange endwadde ya siriimu n'essukaali mukama ziponye oluyimba lwenyimba mu bulamu bwange endwadde ya lusa ne puleesa mukama ziponye oluyimba lwenyimba mu bulamu bwange endwadde ya aniya ne kansa mukama ziponye oluyimba lwenyimba mu bulamu bwange endwadde y'obuwulu n'obugumbe wange temujjanga oluyimba lwenyimba mu bulamu bwange endwadde y'ebola ne kovidi eyo ewange tojjanga guno zize kulangirira era sumula nzo kufuka landirodi omwaka guno zize kulangirira era sumula obugagga ku bulamu bwange omwaka guno zize kulangirira era sumula omulimu omulungi gyendi omwaka guno nzize kulangirira era nsumulula omukyalo omulungi gyendi omwaka guno nzize kulangirira era nsumulula embaga y'ekitiibwa gyendi omwaka guno nzize kulangirira era nsumulula emmotoka ku bulamu bwange omwaka guno zize kulangirira.